manje manje hayibo
wazadlalisa kwa Jaiva simthinte manje sha ay one up asbathathe hasa
hey bangbuza 21 yemibuzo bangazon kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengekuye obangene intwana yamishona kubo ngoba laba abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane funa uthando olumali
21 question nina nemibuzo bano bayibheki lephifu ngibone ibutho benithing newo kanti nzelilutho imali elondaba tela sfezebo basanda masicabane basandi masibambane bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masiphanda niyabona siyakhankasa sivala indlala emakhasana kuvuma balose msana kuvume nedlozwisa le ngoma yengozisa hlehla mfana ungayisusisa ningibona nginyonisa sengalendisa kokhozi kumfana le nkabi yenkosi cwanisengantaka ngoshuni
bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yamishona kubo ngoba laba abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane funa uthando olumali
Afrika ngemananini kwenyakazi umzazila nami ningi namhlanje nginamalini bangumele siyibale banamalini mahithi nginamaningi inkabini ekhoti yinyama eningi manibosa ninamaningi awukodwa nangibona ninamalini Karepa ngatula bayiphi ngatula ngarepa ngathi bathepa bathepa bayiphi kantaka ngoshuni ngathi inkabi mayikhonya nayiphi induku ezekhanda nayiphi ushuni wenkabuso yindi sawuhlaba wafunywa nayizi bangibiza ngesipukupu mela ngizamele ibukupu ezamile tuktu ngeke bangithande kwezombulo sangena babela umoya kabi nehasla kwavuka ito sakhala bakala umoya ngijima imvene baqala ukuloya Bastanti bonke bathasiyona imali soyilima sonke njima sizinga we can't give up now soyipusha ngengani jalo yanzima jalo yasinda
bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yamishona kubo Ngobala abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane ufuna uthando imali
abazazi bafunane